weziishi bila yako wewe darling, penzi lako kwangu la thamani, wapo mbali moyoni sina amani, kila ninapokuona furaha tele moyoni. Ingawa nasema eti unifai, mimi sijali naona wazushi hata wakisema eti unifai, mimi sijali maskio nimeziba, watasema usiku watalala, watasema mwishoni watachoka. Mimi sibadiliki, hey, yeah. Wewe ndiye wangu wa milele, niliyemchagua kati ya wale wengi, nataka tufunge pingu za maisha, kwa hiyo wote wajue kamwe sikuachi. Ingawa nasema eti unifai, mimi sijali naona wazushi, I'm not the same.